3. Let's get it.
Mwiyereke ntunyinjire nkubwire ihame mahane make ntubikabye utamene ifungo wisebye nari umugabo ihawe intebe nasubira kuri biti z'amatebe ntiwirukanke nibyo ubona biza ntibigukange shingiriza nk'umukambwe ubaze abasaza ibiri bugucange
Hammer,
stay, 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 stay.